Dallas Records.
Yaka yaka yo 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 yo. Whoa 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 whoa. In Laden, Laden.
Sometimes no, sometimes yes. Sija give up. Unapamana japo mimi sija get. Siwezi fake life. Asante ni sana maheta kwa kuniweka mimi juu. I don't give a me go geta. Hapa kwangu shindi tu. Nikitaka nziki kuwacha imidia na nambia mini kaze tu. Ipo siku ntwa nasa. Hae wanakuja na kuchapa. Bilaide niko pale tu. Asante mnaonipa love.
Abote
hae follow. Follow, mna hate bado mna ni follow, follow. Sichi nani one man solo, solo. Friends iko holo, holo. Boda boda kama saa, upamane. Mama mboga kaza na, upamane. Ohuni wangu wakitaya, blessing jaja. Na wakilisha ghetto, sasa kote wananita. Bin Laden, downtown paka ghetto. Bin Laden, shima wananipa. Bin Laden, oh yeah. Bin Laden, sema. Bin Laden, mitarani wananita. Bin Laden, downtown paka ghetto. Bin Laden, shima wananipa. Bin Laden, oh yeah. Bin Laden, sema. Bin Laden. Nyato mnyato, bega moves. Yeni kikomando, mina move. One in a million, really king. Call me my brother in the music ring. Ukitaka ma flavor kuja reclam. Napo kanyaga tunaacha lama. Wa moto, wa moto. Ukija kwetu tunawasha moto. Moto, fire, 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 fire. Wanasikia vibaya. Wakiniona wanakwaya. Aya, 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 aya. Wakituona wanagwaya. Tunawapa mo fire, fire, fire. Follow, follow. Mna hate bado mna ni follow, follow. Sichi nani one man solo, solo. Friends iko holo, holo. Boda boda kama saa, upamane. Mama mboga kaza na upamane. Ohuni wangu wakitaya. Blessing jaja. Na wakilisha ghetto. Sasa kote wananita. Bin Laden. Downtown paka ghetto. Bin Laden. Heshima wananipa. Bin Laden. Oya. Bin Laden. Sema. Bin Laden. Mitarani wananita. Bin Laden. Downtown paka ghetto. Bin Laden. Heshima wananipa. Bin Laden. Oya. Bin Laden. Sema. Bin Laden. Aluta bado mapambano pambane. Upandisha nembo na agano pambane. Na wakilisha ghetto.
Bin Laden power.
Kikanyaga tunaacha alama mzee baba. Ni cheche
Dallas Empire.